This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. A Ukrainian presidential official advisor says Russian forces have tried to storm a steel plant that is the last defense stronghold at the strategic port city of Mariupol. And Ukraine President Volodymyr Zelensky said he will meet Sunday in Kyiv with U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin. The White House declined to comment. The reported steel mill assault came after the Kremlin claimed its military seized the rest of Mariupol. Ukrainian officials reported that cruise missiles hit the port city of Odessa, killing 8 people. The Ukrainian military said Saturday it destroyed a Russian command post in Kherson, a southern city that fell to Russian forces early in the war. The Ukrainian military intelligence agency posted a statement saying the command post was hit on Friday and 2 generals were killed. 1 was critically wounded. An advisor to Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in an online interview that 50 senior Russian officers were in command center when it came under attack. It said their fate was unknown. The Russian military did not comment on the claim, which could not be confirmed. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the new evidence is emerging that shows Russian troops killed tens of thousands of civilians in Mariupol and then tried to cover it up. He said Ukraine has intercepted Russian conversations about how they're concealing the traces of their crimes. Satellite images have shown what appear to be mass graves dug in towns to the west and east of Mariupol. Zelensky said the Russians set up filtration camps near Mariupol for those trying to leave the city, which has largely been reduced to rubble. He said those who survived these camps are sent to areas under Russian occupation or to Russia itself, often as far as Siberia or the Far East. This is VOA News. Nigeria police and officials said that more than 50 people have been killed, many injured, in an explosion that rocked an illegal oil refinery in southeastern Nigeria. The death toll may be more than 100, according to a report in the Lagos-based Punch newspaper. The fire is reported to have spread to nearby homes. The Imo State Commissioner for Information says a fire broke out Friday night and quickly spread to 2 fuel storage areas at the crude oil refinery, causing the complex to be engulfed by fire, which spread rapidly within the area. He says the cause of the explosion and the extent of the deaths, injuries, and damage are still being investigated. A bomb blast by Somalia's Islamic extremist rebels hit a popular seaside restaurant in Somalia's capital, Mogadishu, killing at least 6 people. Ambulance service officials say the explosion occurred Friday evening when many patrons gathered for a meal to break the Ramadan fast. The restaurant is frequented by government officials. The director of the ambulance service said that those killed were mostly civilians and 7 others were wounded. He said the blast caused huge damage. Somalia's Al-Shabaab Islamic extremist group has claimed responsibility for that explosion. In the United States, New Mexico's governor says that the state faces a long and potentially devastating wildfire season as southwestern wildfires cause destruction and force people from their homes. Hundreds of New Mexico structures have been lost in a growing number of wind-driven blazes across the drought-stricken state. The governor, Michelle Lujan, said Saturday that over 20 active wildfires were burning in at least 16 of the state's 33 counties in the wake of winds that gusted up to 90 miles per hour on Friday. She said multiple major fires before May or June, when they usually appear, signals the wildfire season is incredibly and dangerously early. Fires in neighboring Arizona include one that burned 30 homes near an area called Flagstaff. Recapping our top story, a Ukrainian presidential office advisor says that Russian forces have tried to storm a steel plant that is the last defense stronghold in a strategic port city of Mariupol. The Ukrainian military also says it destroyed a Russian command post in Kherson, a southern city that fell to Russian forces early in the war. And Ukrainian President Volodymyr Zelensky says there's new evidence emerging that shows Russian troops killed tens of thousands of civilians in Mariupol. Via
the hits. on VOA 1.
Ngo kimuhu buhungiro ntabwo kigomba kugira handi ikimwohereza igihe kidashoboye kumufasha bitabyo cyamusubiza aho yaturutse ariko ntikimwohereze mu kindi gihugu. Wumvise rero yuko nkuko nabivugaga mu kanya ndetse n'uwo Boris Johnson minisitiri w'intebe yasimbuye Theresa May yavuze yuko iyi gahunda idashoboka, ariko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel yahise amusubiza avuga yuko iyi gahunda yashyiriweho gutabara abo ngabo bose bagerageza kwambuka bakagwa muri nyanja bagapfa bakabura gitabara, ariko kandi kubera kuba baguye mu maboko y'abantu babagurisha. Ejo rwema nagira ngo nkubwire ko mu byo minisitiri w'intebe yagarutseho no mu byo Priti Patel yagarutseho bagarutse ku mubare w'abantu binjira hano muri kino gihugu. Nakubwira yuko buri mwaka hinjira abantu basaba ubuhungiro bagera ku 60,000, kubera ko nk'umwaka ushize hinjiye abagera ku 30,000. Mbaye nkubwije umubare nyayo bari 28,526, ariko urebye ku bantu binjira bose usanga 43% ari abagore n'abana, bamwe muri abo bana ndetse hari n'abaza badafite ababyeyi bari kumwe, ku buryo ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu aravuga ati mbese nk'abo bana nimuramuka muhereje mu Rwanda nta muntu bari kumwe bizagenda gute. Ikindi nakubwira nuko mu kwezi kwa gatatu gushize, uku kwezi gushize abinjiye bakoresheje amaso mato navugaga n'3,000, ku buryo kugeza ubu urabona tugeze mu kwezi kwa kane nako nikurarangira, ariko mu Bwongereza hamaze kugera abantu 4,500 bose bakaba barinjiye ku buryo buteme n'amategeko bivuga yuko abo ngabo bashobora kuzoherezwa mu Rwanda. Urumva no ku mubare w'abazajya boherezwa mu Rwanda ari umubare munini.
Venuste Nshimiyimana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru duhaye yuko ibintu byifashe n'umwuka wifashe aho ngaho mu Bwongereza nyuma y'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'u Bwongereza urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza
urakoze cyane Edigwema
ikiganiro ni muri isanga nkuko nabibabwiye dutangira rero dufite abatumirwa barimo umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda ndetse na Depute Frank Habineza uyu akaba nayobora ishyaka Green Party riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije bwana Mukuralinda urumva ko impaka ni nyinshi cyane nyuma y'aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na leta y'u Bwongereza wavuganye n'ijwi rya Amerika aya masezerano akimara gusinywa ariko hasize hafi icyumweru ashizweho umukono nyuma y'icyo cyumweru cyose mukurikije amakuru mwagiye mubona ese u Rwanda kugeza ubu ruracyagishigikiye icyemezo cyarwo cyo gushyira umukono kuri ayo masezerano
ya u Rwanda ruracyagishigikiye rwose ntabwo ruzasubira inyuma rwagiye mu masezerano rwarayiteguye rwagiye mu masezerano rwarayatekerejeho rwarayaganiriyeho ahubwo igitangaje ni ukubona abantu bahaguruka gutyo kubera yuko hari abandi bagiye kugerageza igisubizo k'ikibazo gihari cy'abantu bapfa barebera ariko ntibigeze bahaguruka abantu barimo baruhaba ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagirwa bacakara ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagwa mu butayu kubera iki iyo miryango uyu munsi irimo ikominduri ko makaruru iyo abantu barimo bapfa nta badahaguruka ngo bavuge bakinyaboneka abantu barimo barapfa noneho rero nta n'igisubizo kindi banagerageza guproposa cyangwa se batanga bivuze ngo rero abantu barimo baragerageza gushaka igisubizo cyakiza abantu bakabivugiriza induru ariko nyamara iyo abantu barimo bapfa ntacyo bavuga baricecekera baripfuranira nta mpamvu rero yuko leta y'u Rwanda amasezerano yasinye yasubira inyuma
bwana Mukuralinda gerageza wibutse abakurikiye ijwi rya Amerika muri aya masezerano abimukira u Rwanda rwiteguye kwakira n'abimukira b'ingero ki cyane cyane ko mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaravuze ko hari abagera mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakabasaba ubuhungiro ariko hari nabandi binjira mu buryo butemewe n'amategeko abo mwebwe muzakira nibimukira nyabati
na abarebwa n'amasezerano n'abagera bose ku butaka bw'u Bwongereza mu nzira zemewe n'amategeko mu nzira zinyuranyije n'amategeko abo ngabo bazaba bashobora koherezwa mu Rwanda birumvikana yuko mu kubatoranya mu kubahitamo mu Rwanda rwafite uburyo bumvikanye bazabikorana hamwe kuko nk'umuntu uturutse mu gihugu runaka wenda asanzwe akekwaho ibyaha by'ubuteroriste by'iterabwoba umwe ni uwo nguwo urumva ntabwo azagera mu Rwanda bifite rero uburyo memorandumu yateganyije abantu bazajya baza mu Rwanda muri rusange ni umuntu wese winjiye ku butaka bw'u Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajya yoherezwa mu Rwanda
hari abakomeje kuvuga ko iyo gahunda yagombaga guha u Rwanda ubushobozi bwo kuba rwategura ndetse rukumviriza aho bifuza gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Bwongereza mwabona bikwiye bakaba bakoherezwa mu gihugu cy'u Bwongereza ariko amakuru atugeraho nuko siko bimeze abazaza mu Rwanda bazabaje Burundi bahitamo kuguma mu Rwanda bakahaguma bahitamo gutaha iwabo bagataha ariko ibyo kujya mu Bwongereza ntibirimo niko bimeze
rwose uwavuze yuko abantu bazaza noneho amadosiye yabo akigirwa hano bagasubira mu Bwongereza uwo sinzi aho yabikuye gahunda nuko abantu baza hano bamara kubazwa tukamenya ngo uyu nguyu tugende ku mategeko mpuzamahanga atangwa ubuhungiro ni impunzi tukamenya ngo uyu nguyu tugende kuri amategeko yandi abareba ni umwimukira hanyuma yahabwa ibyo byangombwa by'ubuhungiro cyangwa ibyo by'umwimukira akaguma mu Rwanda indi ubundi buryo bushoboka ni ubuhe ni uko ajya rino akavuga ati njyewe murabizi aho bigeze ni umusubizi wacu niho umusubizi agomba gusubizwa iwabo bakamuha ibyangombwa byose akeneye kugira ngo abashe gusubira iwabo hanyuma na wa wundi wowe ibyangombwa nk'impunzi wa wundi wowe ibyangombwa nk'umwimukira urumva noneho abari kuri territoire abari ku mukaburu Rwanda mu buryo bw'umwe n'amategeko igihe cyose ari bashaka kongera gukora immigration cyangwa kongera kwimuka ajya handi mu buryo bw'umwe n'amategeko nta uzamukumira ntabwo abantu bazaba bafungiye hano bazahaguma ku bushake cyangwa se basubira iwabo ntago rero bazongera kuvuga ngo nuko seti yawe wayigiye hano wayibonye ushobora gusubira mu Bwongereza ntabwo ari byonyine ntabwo ari kwemeza ariko seti warayibonye ugashaka no gusubira mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakakwemerera wagenda
Frank Habineza wowe n'ishyaka uyoboye rya Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije uri muri abo badashyigikiye ko ababimukira boherezwa mu Rwanda wumvishije ibisobanuro umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda atanze ku mpamvu bahereyeho bemera kwakira abo bimukira wowe ni kuki utashyigikiye ayo masezerano
murakoze cyane icyo nabanza nuko nuko ndabisobanura nuko twebwe nshaka na uburyo twanga ko u Rwanda rwakira impunzi turabishyigikira cyane kubera ko byari bikiniye mu miryango y'abibumbye ndetse ni ibintu byiza bipakiye impunzi zabumbiyeho impamvu tushyigikiye amasezerano ni uko izo mpunzi zitigeze zihungira mu Rwanda cyangwa zisaba ko ziza mu Rwanda izo mpunzi zahungiye mu Bwongereza mu kuvuga ngo twe twumva yuko ko zahungiye mu Bwongereza ubundi nibo bafite inshingano yo kuba bigomba gukemura ibibazo byabo atari twe tugomba kwikorera umutwaro w'Ubwongereza hakaba hari izindi mpamvu nk'impamvu ijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu kuvuga ngo mu masezerano yageneze y'impunzi kuva ko umuntu wese uguhungiye ugomba kumwakira nivuga ngo iyo umuntu yaguhungiyeho n'abahungiye ku Bwongereza bagumye kubakira iyo batabakira bakavuga ko bagiye kubaha undi kubakira ubwo uburenganzira bwabo buba bumaze guhungabana nivuga ngo twebwe mu Rwanda ntabwo twakicaye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda kiri mu mufatanyabikorwa mu guhungabana uburenganzira bw'impunzi zitabuhungiyeho zahungiye ahandi abandi bakazanga noneho tukaba ari twe tugiye kuba tugiye kuba umufatanyabikorwa mu guhungabana uburenganzira bwabo kandi tuzi agaciro k'uburenganzira bwa muntu ikindi noneho dushyigikiye nacyo tukishyura ko u Rwanda rugiye muri aya masezerano abishobotse rwayavamo ni uko hamaze iminsi hari politiki y'ivangura n'amacakubiri ibihugu by'i Burayi yo kwanga abirabura yo kwanga abarabu babita ibisambo babita abicanyi ngo bafate abagore ku ngufu ngo babatware akazi yewe n'ejo bundi twagize muri Amerika ko bishe n'umukongomani ko atwaye gusa muri kabiri ni ukuvuga ngo iyo politiki imaze iminsi ikomeye cyane ukaba noneho no mu Bwongereza izi politiki zita demokratike cyangwa se za rasizima n'ibindi byose bitandukanye turebye abantu babishyigikiye badashaka abanyamahanga baba bari mu gihugu cyabo ni benshi ndetse turebye na gahunda yabo yo kuva mu bumwe bw'u Burayi nayo yari iya Brexit nabyo twabonaga ko n'ubundi byo basobanuraga cyane n'ibyo mu minisitiri ho niwe wari uri imbere bashaka kuba abaturage n'abanyaburayi bashaka kuba bonyine tukumva ibyo byose ari byo byihishe inyuma niyo bavuga tu Rwanda nk'igihugu cyabonye amacakubiri aho yategereje ntabwo twabwa gushyigikira abantu bafite nk'ayo macakubiri ngo twebwe tubafashe mu gushyira mu bikorwa inshingano intego zabo ngo tubakize uwo mutwaro wabo tukavuga ati no tubumva twebwe dufite amateka yacu kubaka politiki zo mu Bufaransa ubu iriya mukandida urimo kwiyamamaza izindi byose ntawe abishyigikira ndetse hari n'amashyaka ngo bamaze gukomera cyane i Burayi yanga abirabura yanga n'abarabu ntabwo ari ibintu twashyigikira rwose twakongera ko tukavuga ati mpamvu tutabishyigikira yindi tukavuga ati se mu by'ukuri u Rwanda nicyo gihugu gikize kurusha u Bwongereza u Rwanda nicyo gihugu kinini kurusha u Bwongereza ntabwo ari byo
urakoze
barakize kuturusha nibagende kuturusha
urakoze cyane ibyo ni ibibazo bikomeye cyane bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane gerageza usubize izo mpungenge za depute Habineza uvuga ko mushobora kugwa mu mutego wa politike y'abaheza nguni bashaka kwigizayo abimukira icyo gihe mwebwe nk'u Rwanda mu byakira gute
ntabwo politike honorable avuga kimera ngo akubura ko igihugu turi kujya twagiranye amasezerano nacyo ntabwo ku butegetsi mu butegetsi bwacyo hariho abo bita ba extreme droite ni ukuvuga reka tubite abahuza ngo
ivuze mu Kinyarwanda y'iburyo ntabwo ari extreme droite iri ku butegetsi mu Bwongereza. Hanyuma ndumva harimo no kwivuguruza, niba koko noneho umuntu ahungiye ahantu bamwanga nk'umwirabura agahungira ahantu bamwanga nk'umwarabu cyangwa se undi uwo ariwe wese, agize Imana noneho abonye abamwakije, niho uko nguko honorable abibona. Niba abantu bajya i Burayi kandi bakaba bazi neza ko babanga, bakaba bazi neza ko bakumira ku mipaka, bakaba bazi neza ko badashobora kugira kwinjira, ntabwo u Rwanda nabone barupropoze kugira ngo habe imyumvire mishya, habe ibisubizo bishya bikemura ibyo bibazo, kugira ngo duce intege abantu birirwa bari mu masindika cyangwa se mu mashyirahamwe yabakora ibyaha, batubiza abantu babagira abacakara, no kugira ngo duce n'abo bantu babimukira ubwabo tubace intege bagume iwabo, nibura ntibajye gufata izo nzira zishyira mu kaga ubuzima bwabo. Nta mpamvu y'uko tutagomba gushaka ibisubizo bishya, kuvuga ko igihugu ari gitoya, hari ibihugu biteya ku Rwanda bitewe n'abaturage benshi, biterwa n'uko abagena imiturire bayigena aho batura n'aho hakorerwa ibindi bikorwa. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo none mu Bwongereza burakize, ntabwo mbihakana rwose, ariko bwemeye yuko n'ubundi nta gikorwa kitagira iki kigendaho mu birebana n'amafaranga, nta gikorwa kitagira ku bemeye ko ibyo ku bazazohereza mu Rwanda, izo ku nibazohereza mu Rwanda zikagirira akamaro icyarimwe abo bimukira n'izo mpunzi n'abanyarwanda icyarimwe muri ibyo bikorwa byubakwa, ni ukuvuga ibikorwa bisanzwe bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, tukagira n'Imana tugakemura icyo kibazo. Ntabwo mbona aho ikibi cyaba kiri, kuko natangiye mbivuga abakritika cyangwa se abanenga ni uburenganzira bwabo, ndanabyemera ijana ku ijana, binatuma n'abantu bungurana ibitekerezo, ariko nabo nibatange igisubizo. Niba hari amategeko kandi yishwe, nta wabujije yuko ibyo bintu bizajya mu manza, byaba ari ishyano umuntu ashatse no kurega bakamwohereza urubanza rutararangira.
Urakoze cyane. Iki kibazo ndifuza ko mwembi mwagira icyo mukivugaho. Bwana Mukuru Arinda, hari abavuga ngo kuzana ababimukira bagatuzwa mu Rwanda n'abimukira benshi bashobora koherezwa mu Rwanda bishobora guhindura imiterere n'imibanire y'abanyarwanda, ku buryo gufata icyo cyemezo nk'icyo byakabaye bisaba ko abanyarwanda bagira icyo babivugaho, wenda hakaba hategurwa na referendumu, kuko murazana abantu benshi mugiye kubatuza mu gihugu, benshi baba abanyarwanda batari basanzwe ari abanyarwanda, bakibaza ko abanyarwanda bakwiye kugira uruhare mu gufata ibyemezo nk'ibyo. Ibyo bintu mwigeze mubitekerezaho kuba mwakura nka referendumu kugira ngo mubaze abanyarwanda icyo batekereza ku cyemezo nk'icyo kigiye guhindura imiterere y'abanyarwanda n'uburyo babana?
Numva icyo kibazo ukunda abantu bakinjiramo nuko babanza gutanga amakuru ku buryo butari bwo, kuvuga ngo abantu benshi se abantu benshi ni bangahe. Uyu munsi mu Rwanda turi abaturage bagiye kugera kuri miliyoni, niba ntibeshye hari na rusange niza bari kundumva ari hagati ya 12 cyangwa 13, wenda tuvuge na 11 na 13, niba ku mwaka haza abantu 5,000 cyangwa 10,000 cyangwa 20,000 kugira ngo abantu bazagera kuri miliyoni babimukira baze mu Rwanda bizafata imyaka ingahe? Icyo ni kimwe. Kandi niba bifashe imyaka 2 cyangwa 3 n'ubundi n'abanyarwanda n'ubundi bazaba bakibyara nabo ubwabo biyongera. Icya kabiri, uyu munsi kuri teritwari y'u Rwanda hari impunzi zirenga hagati y'ibihumbi 100 na 130, nta kibazo byigeze bitera neza. Ubundi hagize ikibazo kiba mu bihugu duturanye cyangwa ahandi abantu bagahungira mu Rwanda, amarembo arakinguye abantu twabakiriye.
Ariko abo bantu Bwana Mukuru Arinda, siko bose bemererwa ko bashobora guhabwa uburenganzira bwo gutura mu Rwanda, ndetse bamwe mu zabaha za statu zo kuba abanyarwanda nibabishaka, abo bandi bahungira siko bose banyura muri izo nzira nk'uko abangaba bashaka bagiye kuza?
Nibyo ntangira mvuga nyine ndiye n'icyori, kuvuga ngo nuko utamwemereye kuzaba mu Rwanda igihe runaka, ariko uyu munsi uzuhamaze imyaka 1980 nuko adateganya kuzaguma burundu muri iyo myaka 10 ntahari. Ndakubwira ngo uyu munsi turimo tuvugana hari abantu barenze ibihumbi hagati y'100 na 130 bari kuri teritwari, tureka kuvuga ngo bazatanga igihe n'iki, ariko uyu munsi barahari. Nta kibazo bateye abanyarwanda aho babana, baba ari ababana mu makaritsi kuko ari bake bajyamo, baba ari abari mu nkambi, uwo mubare urahari ko nta kibazo kiteye. Kandi ntekereza yuko uburyo amasezerano yakozwe, inzego zayakoze n'inzego zibifitiye ububasha, ububasha zikura muri abo bayobozi bakura mu baturage babashyizeho cyangwa se abo bahawe uburenganzira bwo kubashyiraho. Ntabwo rero byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku buryo bya referendum kandi binabaye ngombwa abantu bayisabye ifite uko isabwa mu mategeko y'u Rwanda binabaye ngombwa yakorwa ariko kuyigeza uyu munsi ababikoze n'abayobozi babifitiye ububasha bahawe inshingano bishingiye ku mategeko avuga ubwo bubasha ari itegeko nshinga cyangwa andi mategeko nta kibazo rero gihari cyaba kivuga yuko ibyakozwe binyuranyije n'amategeko
Depite Habineza
murakoze cyane ndetse nabaga cya mbere nuko muri kuri twatunguwe cyane ku wa kane w'icyumweru gishize tubona amatangazo y'ibinyamakuru y'uko amasezerano yasinywe nta muntu wari ubizi nta muntu wigeze unabirota ko biri businywe uretse yuko naje kugenda numva amakuru y'uko ngo abanyamakuru bo ngo leta yari yabahamagaye ngo ibaha amakuru mbere y'uko uriya minisitiri w'ubuhinzi aza ariko twebwe nk'abanyapolitike ndetse tunahuriye muri forumu y'imitwe ya politike ndabona imitwe ya politike 11 yemewe mu Rwanda twese twanakoze n'inama hakiyonye icyumweru kimwe gusa nta muntu wigeze uza nawe tuganirize muri forumu y'imitwe ya politike yatumiye hari amakuru agiye kuzana ibigiye kuba ati murabitekereza ari iki twari no kwitana ibitekerezo muri forumu y'imitwe ya politike tukariganiraho tukungurana ibitekerezo yewe no muri inteko nabo bafite guverinoma ifite ubuganiro n'inteko yarimo gushakisha ubuganiro n'inteko n'abadepite bakabimenyaho byari kuba by'abantu bakahitamo ibitekerezo mbere yuko abawangaje na nk'ibikomeye ntabwo mpakanye ibyo umuvugizi wa guverinoma avuze yuko ababikoze bafite ububasha bemerwa n'amategeko ndabyemera cyane rwose ko bafite ububasha bemerwa n'amategeko ariko nanone byari kuba byiza babiganijeho bagenzi babo ibihugu bya politiki turahari twese ntabwo twakitegereje ntabwo twakenera kukiganiraho yewe niyo tutabyumvikanaho ni nako bigenda kenshi tutagiye tutabyumvikana n'abo dufatanya ibitekerezo bitandukanye abantu bakungurana ibitekerezo byari kuba byiza kurushaho ariko mu by'ukuri baratwirengagije rwose iki nicyo kintu cya mbere ndiho mbwira na kuri abana ari mu kwa Linda ndetse aganiye n'abandi bayobozi bakuru nk'uko batwirengagije cyane rwose bari kuganira twese tukabitanga ibitekerezo n'ibi byose twari kuba twarabishakira ibisubizo twese hamwe ibintu bikomeye bireba abanyarwanda twese tubiganire niyo mpamvu yakoye iminsi ya politiki ibereyeho rwose ndetse n'inteko ishinga amategeko ni nayo mpamvu twese tubereyeho twese nubwo dufite inshingano zitandukanye ariko tubereyeho twese kugira ngo ncunganirane twese
hanyuma se mwebwe uruhare rwanyu si ukugenzura leta icyo gihe ubu murakora iki ndavuga inteko ishinga amategeko mu byo kenshi na kenshi ikora no kugenzura bimwe mu bikorwa bya leta
amategeko ifite uburyo bikorwamo bana n'amakuru ni ukuvuga ngo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ntabwo ari uko bikorwa habaho procedure habaho gutumiza minisitiri habaho amaraporo aba yakozwe ntabwo ari uko ni ukuvuga ngo icyo numva njyewe ntabwo nzi ko bizagenda ubundi nk'ibi bikorwa habaho ikintu bita ratifikasiyo ni ukuvuga ngo amasezerano mpuzamahanga yasinywe adamwe muri icyo agezwa ku nteko ishinga amategeko cyane cyane iyo arimo nk'amafaranga igihugu cyasinye y'inguzanyo cyangwa se y'impano icyo gihe guverinoma igeza ku nteko ishinga amategeko kugira ngo itange ibitekerezo ndetse ibyemeze kubera ko byagendaje igihugu ariko perezida wa repubulika afite ububasha bwo gusinya andi masezerano mpuzamahanga cyangwa se awuyabereze abamuhagarariye amwe ashobora kuyamenyesha inteko cyangwa se ntiyamenyeshe inteko ntabwo ari buri masezerano yose perezida wa repubulika yasinye cyangwa se abamuhagarariye basinye tutavuga kuyamenyesha inteko ubwo ariko habamo uburyo bwo kugenda tuyamenya navuga ngo kuyamenyesha inteko mbere yuko tugomba kugira ngo icyo tuyatora cyangwa se kuyafataho umwanzuro ariko andi dushobora kuyumva ku nama ya minisitiri bayemeza amasezerano n'aya n'aya ariko atari ukuvuga ngo byaje mu nteko ngo tubyemeze
Frank Habineza depite uyobora ishyaka Green Party nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye
nange ndabashimiye cyane wana Edu kandi turashimira na bana Remi kwa Rinda ni umucyo mwiza rwose wo kuganira kandi mu by'ukuri ntabwo tumenga gusa ngo tumenga ariko tuganira kugira ngo
urakoze
gutera imbere tugire ibitekerezo byiza rwose
Ale mukuru Arinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kandi ngusaba ko n'ubutaha gukenera kugira ngo tuganire kuri iki kibazo wazatubonera umwanya wakoze cyane
murakoze cyane kumuzana honorable kuko nkuko twabivuze ibiganiro buri gihe bivamo isomo bivamo inama bivamo uburyo bwo gukora neza mu gihe kizaza
Turabashimiye abatumire b'ikiganiro cy'uyu munsi na mugenzi wacu Edirwemba wakiyoboye. Namwe abatwumva nongiye kubashimira aho muri hose mbasaba kandi kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Murakarama.